Kama moyo ungekuwa na sauti ungesema leo ungeusikia. Ili mwamini sifa zote na utukufu na zumpa ni kutoka moyoni. Nipa chakula kipindi na njaa, kutuliza moyo siwe na tamaa. Japo shida matatizo vili dandama, bado kanipa nguvu ya kupambana. Thanks Lord, thanks Baba, upendo na mahaba. I've been living you, thanks Baba. Nothing without you, God, I pray. Yeah. Giza ukanionyesha mwanga.
Asante Baba.
Hey, hey.
Asante Baba.
Wewe kitu bila wewe.
Asante Baba.
Oh Lord.
Asante Baba.
Thank you, protect my family.
Thank you, Lord.
Hey,
hey. Thank you, Lord.
Kafungua njia.
Thank you, Lord.
Kuraze pema, my brother Johnny mjema. Leaza kuniona mapema, ukasema ntakuwa noma. Kweli Mungu ni mwema, japo umeondoka mapema. I wish ungekwepo, nicho tabiri ungekiona. Japo haikuwa life kusikika, kukubalika, nimepiga na vita. Haimanishi kwamba ndo nimefika, sijalizika na sijalewa sifa. Shapigwa kopo kwenye show, shukuzwa studio. Wakina ujui kuimba ndo walikuwa wengi jo. Hakuna aliniamini, sio ndugu sio rafiki. Hata mpenzi nilimwamini naye alinidisappointi. Thanks Lord, thanks Baba, upendo na mahaba. I've been living you, thanks Baba. I'm nothing without you, God, I pray. Yeah. Giza ukanionyesha mwanga.
Asante Baba.
Hey, hey.
Asante Baba.
Wewe kitu bila wewe.
Asante Baba.
Oh Lord.
Asante.